chunkysupplier.com.
Hey, ngoma amepiga kidigo.
Washa mpepe bwana. 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 Washa mpepe bwana.
Unyama.
Washa mpepe pusha. Acha mpepe pusha. Ili apando bigito mumi moshi ndo puya puya.
We ukija kwa sadari mchawi kari. We una pepa mina kari steam kari paki dari. Mchawi nini bwana?
Mchawi pepa na kari. We mwite sadari.
Mchawi nini bwana?
Mchawi kari bwana.
Mchawi nini tusa?
We mwite sadari.
Washa mpepe bwana.
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 Unyama.
Spidi ya bas. Kama mzimu. Tukifika kwa sadari tunapaki bas.
Wana wana beng beng. Beng beng. Wana beng beng. Wamevesha beng beng. Wana gumna beng beng. Bang bang, bang bang, wana kumna bang bang.
Chaika for messes, debo jipia messes. Manyuki messes, borigota messes. Moshidu swa messes, biobi messes. Ikweri apukatwa messes, wana ma messes.
Wana bang bang, bang bang. Wana bang bang, wamebesha bang bang. Wana kumna bang bang, bang bang. Bang bang, wana kumna bang bang.
Montana from Gucci gang, gang gang gang. Na leo nipo gem gang, gang gang gang.
Kadiba kula pa, selasina moja familia. Gem record,
ingo.
Isi jafanya na chidigobo. Mwanangu mimi Gucci gang, gang gang. Kansongo, gong gong.
Uyo wa kwanza, asa wa pili mwanangu.
Kadari mtoto, edimu dimu shidingi dingiri.
Unyama.
Stoniki boy, we mode busy. Taito Melo, meneja Musa Kibanda. We Dani Kizo, team Kilaka, Logo James.
Unyama.
Umo. Chunky.